Sidin sallallahu alaihi wasallam ka
fayi Allah e bawde mudun moyi yobude Muhammad sallallahu alaihi wasallam hokkude dun le o jamma moddo hitande mo dewal mum Allah ana buru dewal Allah lebi ujunere on jamma yedum wala weta fa 5h de fajjiri julama den jamma o timmata jamma laylatul qadri an hebe li badde sappo cekitotode lewru ramadan o horta nyaloma pawido de didi le hadisaji yogaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam holiti laylatul qadri ko buri hewdi fu an hawra jamma noga e jaddo bo lewru korka tawene le hadisaji yogaji Allah jabay hollitinde annabi sallallahu alaihi wasallam jamma mudo hawrata ko wadiri dun yalla alislami ana beyde rewde Allah gada golleji lobbi jokkina rewde Allah fa jamma noga e jenabo na chapan etato bo e lewru ramadan du Muhammad sallallahu alaihi wasallam hollitino golleji kandi wadaide moddude fa kebe nafa o jamma moddudo o wi himbe ana kani hebbinde nafilaji cuudi na miside on jom waawi durisitaade qur'aana duwa wuji duwanaade hoore mudun e wobbe wadde sadakaaji o jamma e dun jamma moddo sanne bangal alislami ana tewta himbe ngada duwa wuji e nyaagundeeji yalla Allah ana jaabo duwaaji mu'en ko yaawi dun saabi himbe hewbe le o nyaloma woni ko kabbata dewle mu'en yidum jamma kertaado mo hono mudun wala so wana dun ne weldum fu ana wa hakkude dewgal mum
dun wuddum sharia la bebe